Sara Nafuna Munewe, Guayakaranga, Mera Biteka. Never Baba Tabu set over Quakas and Saki Mania Sandy. Obufumba when Nakuzu Nobufu Seva Pika Twenda Kasobo and Mumia Fe. Abamuba Wakara Majambi Abala Wambena City, but there will be a quaso. Mujara Muremeso Quetu Nayakarana Kuta, Nobuka Kawa Funde. Wabera Musaki and Kavaruana, Pamu Fesi, whatever Tamokum Kuana. Kana ya chibire tabyo ndebyo bantu kwe mekanga teva maza kwete saa Mbibaba mulabira mulabire nga yevume ya labanti yansipa kolumbe runo Erae mama rokwe shawa nga tandiko mubu manti mugongo kwa mbwa yekwe
Ngoi mbaba njagali za mwakali soyo samakara Mbibikarubawo pasi mserelina
Ngeba njagali za mwakali zenze samakara Mbibikarubawo mraba msele wenda nyo
Njagali za mwakali zenze
samakara
Mbibikarubawo pasi
Banjagaliza mwakalizono samwakala Ngema bekaluba wo pasi muselebende nyo nyo
Banjagaliza
mwakalize samwakala Ngema bekaluba wo mulaba muselebende nyo
Banjagaliza mwakalize
samwakala Ngema Omuntu okula biro mwagalwa kyali kirungi n'ebyendaku zino byo aha Kubanga bwe nsomasoma amawulire abeekya n'okweta n'okwerangira eddogo bonna Baba asooka mukwano nga munda kalumakota kamukisa mwakonna Naye be bamala okwekyawa mu kifo ky'okumuwana amwagaliza ttaka lyokka Abakazi babala ebyobugagga n'agamba kangende enfumba y'omwaka gumu Iwe munywereza ddala nanga tempeta kibeera kirungi obugagga bwe mbwefunze Kasitaba maloku mugata yenyiza mukatono mbwe kote twawukanye Ebyobugagga byayina byonna kati njagala tubigaba ne yansira future yo Wakuyamba natakutusa butwa kugulira abana ne bakutemula abyefunze Kubanga bakulabira mulabire tewali mu mutima gwakuzalira akaana kamu Era gwe buli ky'obamumatiza tayagala kiwulira mutima gwe tobangamu
Ngayimba banjagaliza mwakalize oyo samwakala ng'emabega lubaawo pasi muserebende
Ngebanjagaliza mwakalize nze samwakala ng'emabega lubaawo mulaba musale wenda nnyo
Ngebanjagaliza mwakalize ono samwakala ng'emabega lubaawo pasi muserebende nnyo
Abami n'abakyala basinga okuba abalabire tebatera funa ssanyu mu nju ng'omukazi bamulabira Samusoni nga tamala akeera ekimuviira mu kukola bwenzi ng'oluusi bwe babeera bemeze kyetagisa kujjukira bwe yakubanga akabe bwe nno omusajja watotunka n'oluma n'ogwengulu ng'olowooza gwe gwaliko Kumbe ekikiridde kiwewa omutamifu eyamubanga enswami ezitasaaga ng'ate bamulabira lukojamye musajja watubami nga tayina munagalya ng'oluusi ayomba n'asusa olububa bubanga n'emisinde tayina kyayinza Sabo ne boli ba wansimbi nga tomalayo ssaako mukyala wo talinywera olaba ne be tubeera ffe abaami okundabira tannaze mu mugongo totawaana kubanze ndeekoma mukazi ambugumiza otuzi ne nnabako ebyangalye Naye banaboolugambe basitakange gwe munnange ng'okaza mmere semberayo Era n'ennaku y'okulabirwa kusuula ku musezi nga tomanyi nnaku ly'abantu Omuntu mmuleka yeefunira omwagalwa we mwe mmulindeko mbaga yokka Okusinga lwanaddanga mu kukaaba nga balwanaganye n'okwekokkola ennaku zonna nga bw'agamba banjagaliza mwagaliza ono samwagala ng'emabega lubaawo omulaba muserebende nnyo
Banjagaliza mwagaliza omusajja n'akukubanga emiggo gy'oli yakuzaala
Amunjakaliza mwakalizo mukazi nakuluma nakulangira ne mama wa Sulema Gombe
Anjakaliza
mwakalizo msajja wanaba kyabasala olukundo nakoma makati garwo
Anjakaliza mwakalizo mukazi nakulukunya mbiri kotali kunazako
Samwakalono
Anjakaliza mwakalizo msajja kubuvira atakutusa kasoli akanjui
samwagala
samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samwagala samw